سنة مونكو كما فيك تنا سنة مونكو Live on your planet, from the east, stop the radio. The party master, let's go. Come on and get to name the water, let's go.
Ninapotembea, niongozwa nawe. Katika safari yangu, utanifikisha. Siongoze nyayo za miguu yangu. Shughulika na watesi wangu. Maana wewe ndo nuru ya maisha yangu. Na kila ulichokiahidi kitakuwa changu. If I got a wish, one day you'll be superstar. If I got a bless you, utashimika kwa mta.
Come on.
Mtangulize Mungu atakushangaza. Muamini yeye atende miujiza.
Sababu ya uwepo kando yako we
nakupenda wewe Jamie love the story
when you paid down
what you say Yes,